We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
한걸음에 올라리기 도로셔도와 미치셨네. 이슬람카나 ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weedhaxa nafle oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loo leeyahay. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiiday inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeernay waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarreysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u mida dhalay.
And those moves were very effective.
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanu ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo ka mid ah goobihii codaynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waana ka qayb galayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sareeyey. Waxaanu galay gudaha meelihii lagu codaynayay. Muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah, qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan, waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba. Waxaanu soo aragnay hannaanka toosan, inkastoo safafku dheeraayeen, hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin.
qad wax weyn bay kaga duwan tahay. Hadda waa markii ugu horeysay, waa markii ugu horeysay ee dunida, yaa Afrika la wadanay dunida oo dhan laga qabtay. Waxaan idhaahdaa biometric, walaal biometric uu qaybsan yahay qaybta caaris kale. Markii ugu horeysay Soomaaliya lagu tijaabiyey, successful buu noqday, waa lagu guuleystay. Taas waxay u keentay in Soomaaliya noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyey arrinta caynkaasa, una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka, in nidaamka caynkaasa la adeegsan karo, doorashooyinka la adeegsan karo. Marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay Soomaaliya u keentay. Qaabka loo fuliyana waxay noqotay qaab aad u wanaagsan. Talabaad waxa weeye, markii ugu horeysay ee Soomaaliland dhaqaalaha ay dowladda Soomaaliland ku bixiso doorashooyinku ay noqotay 82% berigii hore waxaa dhici jirtay donoriska ama deeqbixiyaasha waxay bixin jireen qaran bixiyaasha waxay bixin jireen 75% boqolkiiba tusay todobaad. Soomaaliland dowladda Soomaaliland waxay bixin jirtay boqolkiiba shanaad, laakiinse daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah aan soo saaray anagoon soo saarnay waxay tusayaan in maanta dowladdu ay bixisay doorashada 200% qaran bixiyaashana ay bixiyeen 100%. waxay ku tusaysaa runtii macnihii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka Soomaaliland iyo rabitaanka dowladduba in kharashka doorashada ku baxaya ee dowlad yar oo la ictiraafsaneen oo bajetkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxay. Markaa lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa 16 milyan 200% wax bixisay dowladda Soomaaliland. taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay keentay. Kalena waxaa keentay waxa weeyaan doorashada iminka dowladda processkii baa socda, natiijadii laguma dhawaaqin. Takaalaki waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kaambeynka u galeen iyo qaabka kaambeynka u dhacay iyo qaabka doorashada u dhacday oo runtii wanaagsanaa. Dhawaan jiray doorasho kastana cabashada iyo saxaxadkeeda iyo jijidkeeda jirayaan, laakiin se so far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada qabsantay iyo kaambeynkiiba aad bay wanaagsan.
Waxaanu dadweynaha iyo shacabka Soomaaliland u soo jeedinaynaa marka hore Komishanka Doorashooyinka Qaranku inay u soo dhammaatay bedelkeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo dhaafnay. Waa mid Ilaahay loogu mahadxamdi noqo. Waxa halkan aad ku arkaysaan afar komishanar. Komishanar shanaadna wuu soo galay siyaasi hawshii lagu soo maxayday dhawaatay.
waxaan u hakinaynaa inaanan ku qanacsanayn sida wax socdaan leona gomashka doorashooyinka qaranka. Waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay finalist baan hor yimi cad in doorashada kushubasha ay dhacday, gobollo badan ay ka dhacday, maroodishax ay ka dhacday, awdal ay ka dhacday, saaxil ay ka dhacday. Waxaan soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilaahay ka dhigo. tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo صندوق يوان جوبت لكيني ما كان مشكلة دي العرقة إن دبوا إن شيك الله صنايعه بان كمش بدورشين كعات صنايع لوجود بيني ترى سير عن دبلي الله أيضا ترى 40% لأيضا جودها تاركوت يوم راضي شيء يا بابا لما ذا مركا عبر شوي كاس أو كمش كنا حكى طبعا وهي يعضيمة فربضن أنا هينو إن مسماس بحثني ودعيش أدرتي and inaan joognaa waxay oo aan anagu hadalnay wakiiladii xisbiga commissionka inaan tii joogno aan hadda ku sii jirno iyadoo go'aanka kaba dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan ku sii jirno deema xalaalayn karno waxaan arkayno xaraam waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyay waxaan arkaysaa warqadan ee dhamaadaha dimuqa adiga ay ku tusaan dhama waraaqaha ee goobta laga soo buuxinayo diwaanka ee isla deboolayaan boqolaal goobood waan is deboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyay iyo wax saadartay waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad buugaagtan aan haynay ee aan soo qabanay waa buugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa
aan waxaanu kala oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-da qaarkood in leeyahay waraaqo maxayday ku subasho ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-da la soo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan labana arki kareen labana maxayday daabacan kareen labana maxayday fursad kareen taa waxaanu ka qabnaa dacwada sharciganaanu ka qabnaa haddii annagana fuushanay in maxayday sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka harimayno sharciganu mareynaa qofka soo dhigay yiri waraaq cod bixineed ayaan helay oo la soo foorjir gareeyay wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama arayna waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istajiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waan u dheg furaynaa siaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday, isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guuleysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldaraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada, iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashada ay u baahan yihiin xilli ay hawshaasi qabtaan.
Call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US,
halbeegida caalamiga ahi waa wax ku xiran miqyaaska ay degsadaan dalalku. Haddii aad kormeerayso doorashooyinka Mareykanka ama Ingiriiska, waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryar jiri karaan marka loo eego halbeega caalamiga ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Soomaaliland ay sameynayso wax aad u weyn marka la barbar dhigo wadamo badan oo caalamka ah ama kuwa ku yaalla gobolka. Sidaas awgeed, waa in Soomaaliland ay ku faanaan arrintaasi. Haddii aan isweydiino Soomaaliland ma gaadhay halbeegii caalamiga ahaa, jawaabtu waxay noqonaysaa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwa ku xidhan miqyaas la qaato.
My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before.
Farriintayda ku aadan labada murashax ee guuldaraystay waa farriintaydii aan hore hawada ugu mariyay. Farriinta aanu koox ahaan u dirayno waxay tahay murashaxa guuldaraystay ma aha oo keliya inuu ixtiraamo natiijada, waayo waxaa jiri kara arrimo uu tabanayo. Hase ahaatee, ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo waliba jiradka sharciiga ah ee loogu talagalay ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si niyad sami ah uga hawlgelin in uu nidaamkaasi shaqeeyo ugu dambeynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guulaysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan guddiga cabashadiina isla markaana aan eegno sida looga falceliyo
file complaints but do them through the process and let's see how those complaints are dealt with.
waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday Soomaaliland in rabitaanka shacabigu hirgeli karo haddii la midoobo in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyad sidoo kale Afrikana ay noqon karto mid hoggaamisa teknolojiyadda casriga ah sababtoo ah markii ugu horreysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha.
Uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahanahay inaan wada tashanno waxaynu u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli komishanka kamay shaqo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobollada lagu soo xareeyo halka lagu soo xareeyo markaasu maynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadu doorasho casri ahayd waxaad ogtihiin in doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbiqaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonidii halkaa kasii wadaan.